نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويزيغا بلانغا بجسلام كيام بلدان بمح الله سبحانه وتعالى ودي أسير دالي سنتهي زوسي اندي ودي يوسيلا نيانغو زوسي زوا واندي زما فوتو شاشي ولي نفن لزابو ندمي وات محمد صلى الله عليه وسلم يير مونغا منتهي زوسي دي مكات وغام بلانا كان زوسي أنا سيانا zina makan kan zo kuza ndi tauhidi yatu zina makan di malamulo kuza ndi swala kwa masu malamulo yeno usiana siana mkarimo mwemo usiana makatu kambila anankani zama swaba usiana siana ndi makatu kubweleza bweleza nena uti cholinga jankani zimenezi cholinga joma zibweleza nkani zama swaba radhiyallahu anhum kumakala kufu na uti mwina mwake ndi kutenge lazimene antuamini wankashita wanda antu amini anapunzila ujegila wantu watu Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam ndienga rufuna jina jago di jite kulongo soga jite kujitika mwanjila yo longo soga yetu funika tipunzile kujegila kwa antu wake amini wa masuhaba radhiyallahu anhum ndipo tidagali nkatika atumoka mbilana nkani yo kuzana ndi Abu Waqas radhiyallahu anhum Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum pali ntawina yake imene yeye anapeza mabala woshuluka pathupi lake ali kunkhondo akumenya nkhondo pamodzi ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo tiyeni tikhalini limodzi timve kuti kodi kwenikwani shida zachitika ndi chiyani ole mzika Hafs ibn Khalid rahimahullah afotoza nnati bambo wina woshikulire yemwe adafika uchokela ku Mesil adamuwuza kuti ndidatsagana ndi Zubair radhiyallahu anhu pa umodzi mwa maulendo ake pa nthawi ya ulendo pamene tidali malo otakasuka malo ena ake Zubair radhiyallahu anhu ankafunika kusamba ankafuna kuti asambe anati kwa ine tanditchingira ndikundibisa kuti ndisaonekele chifukwa ndofuna ndisambe kumunamutchinga pogwisa ntchito ya chani nsalu ndinamubisa kotelo ndipo pomubisa ndinaona mabala amene anali gawo la kuntunda kwa thupi lake seza kuti pa thupi lake padali zipyela zosiyana siyana zimene adazipeza ifa chobayidwa ndi malupanga ndidati kwa iye ndikulumbilira mwa Allah ndaona zipyela pa thupi panu zomwe sindidaonepo kwa ona aliyense palibe munthu amene ndamuona ndizipyela zoshuluka fanana ndi mmene ndakuonera nine Zubair radhiyallahu anhu kuyankha adafunsa nina kuti unena zoona wazionadi nditayankha kuti ndithu ndaona zipyelazo iye adayankhula nina kuti ndikulumbirina mwa Allah subhanahu wa taala kuti pali zipyela pathupi langa koma ndidazilandira pamodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ukuti kumenya nkhondo munjira ya Allah subhanahu wa taala yolimbana ndi makufar adani ndipo nkhani imene itikayipeza mchitabu chichi imene chimatchedwa kuti Tahzibul Kamal volume 9 page 121 Urwa rahimahullah nezo afotokozaso mbali yake unati Zubair radhiyallahu anhu adayandila zipolopolo zitatu zazikulu pathupi lake kumenyedwa ndi malupanga imodzi inali paphewa lake ndipo ina inali yolowa kwambiri dzenje linali lolowa kwambiri usenza kuti ana ndizipyela zingapo ndipo chipyela china chidali chiolowa kwambiri onena kuti ndi mathakulo osapo zala zanga umu ndi mmene masahaba radhiyallahu anhum adayifutikirira dini mundi mmene masahaba radhiyallahu anhum adasunzikira yet pachifukwa chimenecho lero timawalengera kuti ndi radhiyallahu anhum waradu anhu Allah adasangasidwa nawo Allah azapitirisabe kusangasidwa nawo anthu amenewa mpempha Allah subhanahu wa taala mungatinachitira mayambiliro kuti nafeso atipasentima womukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam woyikonda dini yathu komanso woyesesa kumbali yathu kupitisa dini ya Allah subhanahu wa taala pasugulu